sio kwa macho nikikuona kwa nje wapendeza umejipodoa my makeup you look so fine unakawa umia moyoni wateseka
Kukutesha sana, kukutesha sana.
You know I am a bandit.